download it from skillyswagmusic.com.
What do I am? Okay, yeah. Smart gay in the beauty. Moves, Jim, Mark. Fresh tea, fresh tea, so.
Sewi papa kiala musara takuli umarizo akakuna. Sewi tumera kumusara takuli umarizo akakuna.
Nalishea.
Fasani muke nisizei. Kuna muka la kuitumera ena.
Nalishea.
Wataki choisi. Wengi nina nemulianga nilibizo. Kwa sapuma umisa isizei. Anitia utuwa hao malu.
I'm going to go to the house. Mushainele na maboksa ya jine kwa na kuinga chwale nisa gingi mwali nene. Uvani mwali zoa kuparibati ya iba kimi na musalaka ulo ilwe kandu. Neni tokwa kuli kambe kitu maluti kapaneke jamani kambe unanisimati. Isike mima
utuwa enki ye.
Sichili suwa galicious.
Sewi tumerapu mzara katulu mwali zoa kakuna.
Nalishea.
Fasa ni muke nisizei. Kuna muka la kuitumbera ena.
Nalishea.
Kusawa, mina kutu mina luli mwikete. Nikufile nikulo tifulu kia kila day. Kufigesi esimane kilunani. Nimufona esimane lwa otina.
Sewi hey. Papa kiala musara kakuli umarizo wakakuna.
Smart K wa mada.
Sewi tumela kumusara kakuli umarizo
wakakuna. Nalishea.
Fasa ni muke nisizei. Kuna muka la kuitumbera ena.
Nalishea.
Wataki choisi. Wengi nina nemulianga nilibizo. Sapuka umisa isizei. Anitia utuwa hao malu. Kule ni kwa pandezi musari ni wena.
Inange muinya yange ona.
Tari na mufalo ni tina. Wena wana manjabila ya utina. Makuli ni vemaliza wao. Utie unikale yange wena.
Hey. Aha. It's so brand new, brand new. Friday yangu popa. Mwomotiva na kugona. Rani kiti mungono. Manager si zombie. Mani mwiki womwiki isa. Hey, kukiupati. Mr. Mwai ngaze kansela. Mwastiri. Sia boy kutichwani. Dai popa na kugona. Smart beat raichi. Masoni boy baza. Mwani biki hema. DM Jasmine. Just be. You boy, you will not know. I see you.
Ah, Robert's music fill out the area. I'm tired of that beatbox feeding them dance on Empire.
Download it from skillyswagmusic.com.